Scott again, shine and upgrade. Then I'm eating music. Chibwelele chaku no ndakala masondi kumaza. Koma uyo yeko yo, ndiye mwe wandi waza. Engati wa mukonda palibe yangalete. Bola choyamba we, muka ezete. Chifukwa sako yo amatamanga. Aliase amatiwa ake mawanga. Muchikondi sakazikika, miti mayambili yanabweka. Siku tiso zongo peka, chisango ndiweka. Koma ndi hati bleka, hati bleka, hati bleka. Ndi hati bleka, hati bleka, hati bleka. Ndi hati bleka, hati bleka, hati bleka. Mwina iwe uta, he uta kusitita. Poti siti ziwa chomwe ya mafuna. Mwina chili mwa iwe chomwe ya mafuna. Koma ngati ndi chikondi, anakakala ndi godi. Ngati ndi chuma, anakakala ndi juma. Koma ai, osewa na yeseta. Kupanga sochi, mwina kudeketa. Choka misozi, chowake teta. Na wachikondi, panosa chiveteta. Palipo sebo, ndea mango ponda. Safu naso, hati kukonda. Na wanso, panoso, vuto. Ndi hati breaker, hati breaker, hati breaker. Ndi hati breaker, hati breaker, hati breaker. Ndi hati breaker, hati breaker, hati breaker. Mwina iwe uta, he uta kusitita. Wajata pola wapazala, ndi alendo wa mada. Wacheta bwino fusa, usana yembe kuga. Indi mbili yake, sikuti ndi mamuda. Utakufusa soena, chilunga mawuchi yaga. Akazi, wasinta wasinta, mawamalita, ema zulo tita. Zambili yake, aisa chita manta. Ama neneta, ati chigwa ndi chinata. Kukala ndi moti, sadata. Mwina ndiwe, ata kusinta. Ine anga ndi manta. Ndi hati bleka, hati bleka, hati bleka. Ndi hati bleka, hati bleka, hati bleka. Ndi hati bleka, hati bleka, hati bleka. Mwina iwe uta, he uta kusitita. Kupangila pamawa, pamawa. Usatati sumaziwa. Kuwa papa mawa, pamawa. Usatati sumatiwa. Ndi hati bleka, hati bleka, hati bleka, hati bleka, hati bleka, hati bleka, hati bleka. Ndi hati bleka, hati bleka, hati bleka. Mwina iwe uta, mwina uta kusitita. Hati bleka, hati bleka, hati bleka. Hati bleka, hati bleka, hati bleka, hati bleka. Hati bleka, hati bleka, hati bleka, hati bleka. Mwina iwe uta, he uta kusitita.